ujenzi huyo, fundi ujenzi, fundi ujenzi huyo. Amebeba makarai, moja huku moja huku, apatiwe simenti na mchanga koroge, tuimwagie na maji kuipata rojo rojo. Nikipewa kono bao, mwigo mwenyewe nao. Nitakoroga, zungusha, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, koroga, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, koroga, nitakoroga, zungusha.
Napenda kuogelea na ugopa papa upanga.
Kungole kwa mashangazi, wakali wahisi kazi, wenye wingi wa ujuzi, wakitumia karai, wanajua kusuza, akienda ni walai, wanajua kuyatunza. Watoto waefumbili wamejawa pupa pupa, hata kazi ndogo ndogo na nyongeza na kupa. Bato hido, bato hido, bato hido, bato hido, bato hido, bato hido, bato hido. Nitakoroga, zungusha, nitakoroga, nitakoroga, koroga, nitakoroga, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, zungusha, nitakoroga, koroga, nitakoroga, zungusha.
Jenny Gang.